Yeah,
Zwap.com Sounds by
Abba.
Kwanza na mumba Mungu iwe kweli nipate wa kunipenda aniridhie kumoyo. Niepushe na matapeli wale wakula na kwenda, mimi nimeumbwa na choyo. Aridhike na changu kidogo changama, asiwafate madanga. Shida zake ziwe zangu hadi kesho kiyama, tupate na vifaranga. Sifa ya mume jando jando, kiuno kiwe mbando kando, akimimina aijazendo. Nimanganie mchungaji mikondo kondo, vita yangu komando mando, michepuko iweke kando, wasinibie.
Sura shepu vina changia, msafi kutakata, kifuani pawe dodo. Tena awe anaturia, yani asiwe kiruka njia, anipe na chotaka, kitandani kwenye godoro. Tena na ahidi, nyumbani tarudi mapema, bati mbaya nikichelewa. Swari kanko nida sipenda gima yowe. Kondomu akikuta mfukoni asiulize za kazi gani, simu nikapokecho asiulize baby ni nani. Eti mbona umeganda online unachati na nani. Ata za mwizi arobaini akinifuma one tutani. Kama niki
Zwap.com
la 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 la
The Mix Killer
Abba.